ndaba bshungu nsashala malalo nina nsashala bshungu nsashala malalo umjo woni ngamazi zomthelo ngoni
iyamazi iyamazi
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 umanga yekusha masha shisa wa dadula siyaphe sonda makala ngobuzonde ezimhlophe intombi uzamqala inyamazane ngekuzwiba uzokhumeleza ndini sileka ngikhuma namakhala hami ubuye ngilambatha ngingaphethela into ziyabaleka hayi mani hayi madoda.